Omusawo era omubaka wa Paalamenti omukyalo wa disitulikiti y'e Mubende, Hope Grania Nakazibwe, alabula ku bulabe obuli mu bamaama abazito okugula eddagala nga tebasoose kulungamizibwa basawo.
Ebintu ebirala bye tulina okuteekateekera, omukyala ali olubuto bamaama, mufubenga nnyo okugenda mu ddwaliro okugobererwa okukyala okwo kwe tulina okukola nga tuli bazito, kye tuyita antenatal visits. Buli mukyala yenna ali olubuto yandisaanidde okugenda mu ddwaliro omulundi gumu waakiri buli mwezi. Buli lw'ogenda bakukebera kulaba oba olina omusujja, ate era bw'oba togulina era ne bakuwa eddagala erikuziyiza oba erisitula ku basirikale bo kulabika nti osobola okulwanyisa omusujja ogwo singa obeera ng'ogubadde gukuyingidde